Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Altinaire sapotete lewru julie hitande 2015 sapo jeego yande jabbiri masilimaaji chapan e nay e joomiden tawa les maisons de la presse bomo ko jottino no do kabaruji du Umar Weygol on kompiti tuwid neddo got nangama to wanto le laamu san o hulitaame do odo neddo tikkitaado wiyede dum won yellom wonde e jihadin kobbe laamu molobe gonde e wadde do hen horgol be cittede wiide jihadin kobbe be ngada no bona naaji dido bomo ko do hulitinde wiide wakkade joonu o tan laamu an wonde fiide de hen dabareji an nangir huunde de du so boyi hol mali kobbe miidi do ko jaddin ko be bi ngada bonandaji dido bomo ko do wakkati jono min jeltini do non mikoroji amen di le nokko o wi heewbe kolitiwide kolaaki fe wadanto do kolitiwide laamu an haani wattande dum hakkille gollobe kibar lampaji le leedi meden di hollitawede bete hande be puddi dum non murter mabbe le leede do murter do be kolitiwide wakkati ko be jirno e laamu o ko himmeji mabbe kuncenaka le hem hore be kolitiwide du hono so himmeji mabbe kuncenaka horta le lewru fundu laado darni be ngaran wadde le hem murtere don walde wonde do afrique do le leedele keddude hirna ngede kumini don kibaru dorogo be kolliti dum wonono ko be tongile dereji mabbe di le herdube kolliti wir sa e don le afrique do yo nokku jaddo dorogoji bondi di jabbirto ka le herdube kolliti sa e do afrique do jama o ko hewe mabbe dan yar di do dorogoji bondi secrétaire don kabaruji mo dum jogini won do hande bi bismillah moron e hedade caggal ko be gonde wadde horgongol ko holli tawbe dum wonono jihadin ko goto nangado to wanto le laamu san o le hendu holli tawbe wakkati joni o laamu o be gonde nangude kulleji di so boy jati wiama dubbe nangi dum wono yimbe le jaddom ko cikkita wiide be gonde le odo be gonde odo jihadin ke dande caggal mudo do holli tawbe wakkati joni do won le bomo ko fu e mangal mudo be gonde en nanude le hen mangal pad en fa kayba nokko Ousmane Diko
gol kulol ana wodi watmo dendangal alislamé lanlani yambinde jemma kitima noge jeddi lewru korka caggal ko hobbe joodibe le leydi me gongina jertindo ko humani be rende leendi ana gondi fande anagu hebe alkamisar nde won torro goto mo be nangi wan laamu san ko heba nanede e humani ndenagu jeddon nanga tafen debbo goto ana e mabbe e be gondi du fa mo video waddante odu ande amsardin wi waran wadde torra fewde larme mali kany e minisma oda kabaru yebinaaki fei to laami be malito renaabe adad mo be daama narude jaltirde gal jede yilotobe du keddoto e haybude le ngalure bamako de
ko jiadin ko be bi ngadam bonanaay dido bamako do ko do himbel be mili do hen wakkati jono be kolitiwide be kolaaki don feedu laamu ana haani du nangirte dun huune de soboy wakkati jono hewbe dun won jamar ne do bamako do be kolitiwide sa jewi laamu ana haani jertade be jewa du do jama o hawrata do be kayba dido nokkuji barke sise
je me sens beaucoup inquiet
menen meden kuli ele majjun fa sanne e dow rafindenaagu goddo ele wattu joni o sabi sa jewi bonandaji ngattenodi ele sa hangal dun fuddi wadede ele balerindi ndanno an haani ko dun haybire no haaniri min hakkilan jottaake majjun fay sedan sabi dabareji piyaade ele bangal denaagu di di lataaki dabareji jeengudi sabi amana o no wordini ana hulbini fa sanne menen hakkilla amen jottaake ele majjun en anda fey ko gondudden ele wattu joni o eden baawi landade ko e meden ko dun fu kaldal e kawrangal nafi bonandaji mabbe di ngala kala to be ummani fu be ngadandi ndanno ana haani ko sorras en armé mali tekkina kumul feesu tawi ko heewi yubaaki e lay dabareji piyaade di sabi jamma fu attawanbe e be dari e dow pongaaji di wana pongaaji di tan haani haybede kala to yimbeele moobondirta fu ana haani ko police en tawe ton ana hayba yimbe ndanno faadi golleji yubbo ana haani ko laamu o daro e darne muddo
sekra bo non bayle tri miijoji moddo e halame bemal ande ngal me noddata face facebook ngo
tamani
yimbele taton keddi le hen do le cakkiti yonternde to tumbutono be kolitir wiide do wonono ko yimbele bondrebe gonde e waddi ton dido bonandaji kolitaade be naati do wonono le laamu dire o be gonno le mobel gotel e be jaha e gelle gode tobbe tobbe naati furdu holitaade be jaha be tetay jamarde ko jogi le hen do litaade be jehi be jannumiri ton e durobe dido be teti do en nay mu en holitaade caggal ko tetine di ko do be bari ben do durobe di don caggal mudu de be naato do nokku no dirteeda ala fiya kanye fayato isa fayto do holitaade be bari ton ne goto caggal mudde ngardam faado kidal do holitaade wakkati ko tiidallaaji qur'an di gonno ton ko wakkati joni o ka di do tiidallaaji di timmito sabi de laamu bamako on nabi ton dum wonono ko haani mudintinde qur'an aji di holitaade di dum yaafaya e milliyoji noga e joy sefa laamu bamako be kokki di do kaaki fu woni yimbe le minisnaabe kanye nabi ton di do kaaki caggal mudde be kolliti wi don tiidallaaji ndiyam ko wonno to kidal to ko dum fuddi buytaade wakkati joni sabi de kam mo fuddi to butobe kebi to ji wonde wotere dum wonno kambe gollobe kibar lampaji le leedi meedi ndi holitaade wakkati joni no be puddi murtere mabbe balde tati le leedi ndi fu e mangal modu le hendube kollitiido ko be njide laamu o ko wala fu ko be kibli hen wiide fa hinneji mabbe bame be kollitiido sa e wakkat joni ko be ngadi murtere de ko laamu an waye mursude le hen jawdi hewndi ko bamata milliarduji sappo e jeefa yotti milliarduji chapantati cfa le hendube kollitiido so ni himmeji mabbe kuncenaka ko hetan be ngaran wadde murtere de le lewru fundu laado darni kanko noddete dum woni Yahaya Uldu Ali Oyo kumini don himmeji le walde yimbe lo gollo to importobe kede ko Ousmane Diko faccentini en do hen
hande ko wadi ko hawne ke men jaati ele yila golamen hole be gollirde yogaji de ngarani golle wana hala jokkube mabbe si yimbe fu murti golle wajibi kutte kebete le kebal kalisi hande yo nyalade de yimbe jobata usuru sembindo leedindi mursan yude milliard sappo je yaade chapantati semen kebali ko men yidi ko leru waro ndudu men murtan golle leru fu murtere nyalade tati en yi kutte gadde hande de nennon milali ko be jaba dum fillito
Afrique yo nokkuji dum won do tabaji bondi yabbirto wobbe do noddiri dum doro guuji holli tamersa jeedo Afrique do jaddi do doro guuji duudi njare e nokku o sanne dum won non ko yalte ko dum won non walde humini non kibaru tabaji bondi le leedi didi dum won le leedere Afrique kedude hirnange de le hendube kolliti wiide dum won non golleji didi kollita male cakkiti internet do bomo kodo kanko dum noddete do sek laika tarawore o yo gollo hon dido golleji do bomo kodo kanko dum won non kedjara men gondo to radio benkano noddete do Saidou Silla o yide dum won be do yimbel kede ko Ousmane ko faccentine en do hen
quand on parle sehala drogue hala ma hande le mali kany afrique fu edun gani sanne hande yorentinde hala nana en fa hala drogue hale kutem mun le mali du ande beedi hendu yo yewtade sereyaji fa pati tawe jukko jetan donnete imade mu kebete se en fu en dokondiri juude ko tonga ko ana andina ko leede kewde kebi leetida la bangal habugol e drogue holitama afrique yo nokku do drogue jabborto wana do bamete yo dum woni ko milano hande afrique latige do drogue du
de consommation des drogues.
Mali du naati e walde dum wonono jangide musengabe tayfe so be goddi e mbay hokkede do hina ande mbawi janginede le hen do holitaami dido golleji di kollitaama bete hande do boma ko do kawrtiimbe le dido golleji du dum wonono yimbe la huminibe anka jande le yire le leedi meden di tambe kollitiwde le hen do wakkade jonobe keban hono golleji di fu jottirto le yi ngalluje de fa yotto kanye le de ngonde le de do walde kanko sekiki meden goto no dirteedo Sekou Diallo mo wonnoto Sekou Diallo mo wonnoto kede ko halido hen
para jangire janginobe e sukabe école be meden yidi doni wallude be pour que mbaa wadde sanne e mission ko be kokka en jangugol mabbe ngol le on batu o min garta min gadabe min forma be balde tati en pour que mbaa andude sanne hono di ande kesse de wata wallude be sanne e golle mabbe hejo ngo na futi ledde je jeegom ko woni hen fuddude Benin Niger kanye Senegal be fof be ngon hen Madagascar Haiti en joni Mali do na wara nata hen e donc kanjum golle mum ngoni fuddude bete he
Union Européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papa tobe studio tamani
sekraba jelo ne les réseaux ngaji medi di be collectivité to burem tone do Burkina goto mo du mudum barata duubi chapantete tete woli tawede on nangato nango be dum wonon gendarmerie wonde tonde woli tawede mo sikita wede yallon wonde jihad en kobe ngombe le saha leedi meden di odo ne do bondo sumbo waddama wakkati jono do bomo kodo cagal mudum be collectivité yon galle goto deb modo goto antobe jihi le hen kaborde bonde cagal mudum e ngarda faado kuchala do don walde humini non golleji le ngaluje de wiama to kuchala to be quality to hejo golleji mabbe le hendube quality wi sa ewi won jalle ni diyan gonde wottude koyde mu en fa je yalla hon lekol ngaji kanye dogotoroji fa yotto dati e labal mo inirte le lam kuchala fu e mangal mu do gondube wadde o do golle do non walde no dirde do non banque mondial kanyum wodde wadde o do golle gal mo sadaji ko be anni wottude le hen ko an ya fa e milliarduji nay CFA landini be do non kawrtangal ko jabbino ko yo mere gondo to kuchala to cakal mu de gardan won faado seguroobe kollitiwi don kaldale kawral sinninaama do bomo ko do lingal do kaldale kawral be jewan yalla hono yirer wadirta kibaru yaware le laamu segu o fu e mangal mudo gal musaday ko be anni wattule hen ko an ya fa e millionji chapan e joy dollar takal mudo gardan timinirem faado kaydo do no walde deb no dirta foundation zakat foundation of american holitaade de balliri do wonone yibele gombe tombe be gala bawde ko yata galleji chapan tati be balliri di do galleji do wonono maro fa yotto sukor e nebom e attey eta moro le hendo litan fa pabo ben yaw yalla hono jottinirta don lewru korka ndu do fewir secretary wono kabaru yidi men jogi no do hande di ka fande kedde hedade hono andir don no do e seeda yowtere meden de ana wodi